wanna be my wifey, go to she SIG. She wanna go public, tell her keep it private. Dalang imdlele makhoneni, mina naye sahlangane foezi. Mangihlangana naye ngamshange honesty. Uthanga mangali makangibona nginemedi. Thanda ukuthi uhlonipha nomuntu wami. Uyangichaza ngoba indawo yakhe naye uyayazi. Ukuthanda abafazi ithi ma-DNA. But I'm a thought this ain't just belong as PCA. Shorty axi type, yeah, my Q&A. Uyang lalela, she considers what I say. Zokubambela until you get a boyfriend. Ngiyakubona uyajabula, so ya moize. I'm a thought I a shorter. Benumkhonto ngiyawuphosa. Uthando liningi mina ngakho hotspotter. My wifey, go to she SIG. She wanna go public, tell her keep it private. Dalang imdlele makhoneni, mina naye sahlangane foezi. Mangihlangana naye ngamshange honesty. Uthanga mangali makangibona nginemedi. Thanda ukuthi uhlonipha nomuntu wami. Uyangichaza ngoba indawo yakhe naye uyayazi.